squeeze me body to your body, I'm free. Shiba. Touch all over where you want, I'm move free. Move on, zombies can't steal on me. Kitako.
Nimepata mchana mureno, nikanguka kwa love direct. Jina lake sijui, maswali hajibu, sijui nifanye nini. I love the way I dance, I love the way I cheka, I love the way I mela. Oh na 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 na, tiki tiki na na. Oh na 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 na.
www.mp3ugandanmusic.com.